Biratangaje uko inama imwe yazimiriye kure ihangayikisha umwungeri nyamara afite ubushyo nategereza ko yizana niwufati ya mbere ndetse atuza yigaru imuhira gutakaza imwe mu ntamaze byamushenguye umutima bimuraza ijoro agenda hamagara mu ishyamba umunezero we no kumva ijwi ry'agatama ke ritakira haryumva akagatarura Yesu niwe mungeri uwashaka ninge nawe wagucyure mu rugo ahugenewe kuba niba utakimenye inzira igusubize muhira tabaza umungeri mwizara kumva aragukunda ntabwo yagutakaza Abonye intama ye yuzuwe n'ibyishimo ayiterera ku bitugu ayisubiza mu kumbi ntabwo yigeze ayituka cyangwa ngo ayikubite ayiziza ku imazi iki izimiye Ishimiye kwigarutsa amahoro
Niba uciwe
intege
bitahawibonaho
Yesu
n'umunyembabazi Ntabwo yakwibagiwe
Ari mu nzira gushaka Icyo usaga ni kimwe Tabaza umunyeri mwizara kumva Aragukunda ntabwo yagutakaza
Yesu niwe mungeri
Uwashaka
ninge nawe Wagucyure mu
Ahugenewe kuba
Nibutakimenye
inzira
Igusubize muhira Tabaza umungeri mwizara kumva Aragukunda ntabwo yagutakaza
Yesu niwe mungeri uwashaka ninge nawe gwagucyure mu rugo ahugenewe kuba niba utakimenye inzira igusubize muhira tabazu mungeri mizara kumba aragukuna nabwo ya gutakaza niba utakimenye inzira igusubize muhira tabazu mungeri mizara kumba aragukuna nako ya gutakaza